Yeah. Love type on the case. What a man combination. King Kaka. Bahati Tena. What a man combination. With some of that inspiration.
Say, P with that B. Nindoto ngapi za today. Maono mengi on your way. Nindoto ngapi msera. Nindoto ngapi za today. Maono mengi on your way. Nindoto ngapi na uriza. Reo kama jana. Moyoni umejaza lawama. Reo kama jana. Wanakucheka etiwe fukara. Reo kama jana. Moyoni umejaza lawama. Reo kama jana. Wanakucheka etiwe fukara. Busukuma ukikwama. Jitahidi kinyama. Chuo takuja shinda we. Busukuma ukikwama.
Distraction on the road. Not bad hole. Such a rugged road. Jaja help me focus on me goal. Father me grip up the heart and mind and soul. Jaja tidy. Juni na style. Niti means a lengo langu. Come in me. Little prayer to me father in me hotline. You ma put me pa me place front line.
Kuma ukikwama. Jita hidi kinyama. Juu utakuja shinda we. Kuma ukikwama.
Nilikuwa tupu tupu, ngumu, nilikosa hadi njumu. King kakosa mana bahati, nimeangukia deal ngapi. Wanashangana toka Eastside, now I show God, alisha decide. Manchi ngapi nimetamba, juu nimejikaza kakamba. Nikianza nilikuwa green ka avocado, na Mungu mambo bado. Wanirushe wala fiao, kajuli who's laughing now.
Kuma ukikwama. Jitahidi kinyama juu utakuja shinda we. Hey, hey, busukuma ukikwama we. Jitahidi kinyama utakuja shinda we. Na 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 na. Kuchu 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 chumbu tima. Kazaro na na. Kuchu 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 chumbu tima. Juu utakuja shinda. Kuchu 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 chumbu tima.
Yani leo na kwa tu on the real yani ni simple eh. We panga Mungu ata decide. Lakini si kupanga tu, lazima uamke, lazima uende ukafanye A B C hadi ifike kwa God manze. So this is from Sisi to wewe. It's your time. It's time yako manze. Get up. Mungu anawaza mema.